bandiraɓe hettiniɓe studio kala ngu kori jankirtoɗon yande joyi yewtorake mintaji sappo e joyi nani kibaruji meɗen e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta he moɗon. Nder koye kibaruji meɗen hannden ni eɗen tawda filla Siri cuɓaki ardiɗo leydi Mali. En nanan ko feroɓe leydi Mali gadi tawi nder leydi Ayoru bi'ata filla bonondaji ndiyam nder leydi Zender. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow sigila singude kampani hiite courant mo uranium ɗo nder leydi Niger e no de leydi Niger tawa nder sigila o. Radio e télé labari subaka o golleji mu'en darna dalila rafi yoɓude itte mu'en suudu koru habaru du waɗi ɓeydi e cuuɗi canal 3 plus e cuuɗi canal 3 e radio Niger 24 ɗi fawarde hannden no maɓɓi gam yoɓay itte mu'en. Ɗerol habaru l'actualité et la griffe kam en du maɓɓama gam joɓay itte mu'en. Sarusi kawjiɗo kampaniji mawɗi e pamari tawki tawi ko cuuɗi ɗi no tokke ceede itte kanko du waɗi ɗi maɓɓa. Himɓe leydi Mali feroɓe gadi jooɗi leydi Ayeru région mo Tilbéri no tawa nder siriyaade suɓaade alal o ardiɗo leydi Mali yaha woto nder nokkure ittaane gam feroɓe ɓe tawaane nder tabarba ɗum weli sanne weliɓe du nani ko goto nder maɓɓe haalani Abdoulaye Amadou du filla wote o.
Komin giɗi saɗarma tawaɗo nder leydi amin keɓuɗo heɓa mo solo mum lamɗo walla jomum. Ɗum waɗi minen giɗi min darna ɗi leydaku amin. Mi nani bureau de vote no tabarabare welimin sanne gam ɓuranimin duuɓi bittiɗi ko seyde himɓe jehi famali deniiɓe jaare himɓe no jalane deyde wote o hanti seyde jomum tefi ceede gartirɗe. De min kay wakkati fuu mi yahatana Tilabéri hikka do tonni jahanmi to minen domini keɓuɗo on nana nawɗum Mali. Momin giɗi heɓa gaddanowo leydi men hakkillo fukkiingo de lamɗo jaɓi min jahan Tilabéri baa koni min andinaka gina.
Ministre kawjiɗo yaha wartaji caka gollirɗe leydi mawɗe no tawade région Agadez gam ƴewtinade no ndungu hikka gu wontiri jeɗɗire muɓɓere o waɗi nder cakantaraje ɗen. Yusuf Bakay wakkati timminno golle yiilaki mum wi'i Anise Karim dow jiilaku mum ko hi'i nani ko wi'i.
Sur le plan agricole, le démarrage a été préparé.
Ndungu ngu fuɗɗi law koɓɓe ko bonnata awdiri du wala mbirguiri ndiddo no tawa le région on fou awre nden ummaki sayni ingal e arlitto to toɓan waɗi ndenne ko rawani ɗum no ɓuuri ko hikka far ñamdu ndum baasi fuu wala dow donande dabbaji ledde huuɗo fuɗɗi cellal dabbaji ɗi min keɓa fuu saɗorma beeli keewi tuugal waɗama ñamdu dabbaji ndu do waddama ɗum waɗi ko dabbaji keɓay saɗorma le wakkati tampiri nden nokku durduɗe ɗen do huuɗo mawni baji chaadaki de lumo wala sanne
le lever
dungu hikka gu ni jipake no wodiri de region Tilbéri hanon saru siji kawjidi filla deme kaliri dum gure den fu awi gomnati e balliroɓe mum du gaddani himbe ballagaji mum nani ko Zakari Seydou ardido saru si deme leydi Tilbéri wi Haruna Soumay.
Nous avons presque 2000 tonnes de ce
miɗen godi ko watta tonuji ujunaji ɗiɗi ko awdiri jamani nder région Tilabéri on fuu no foti miɗen godi kadi tonuji engrais keme jeegom e capanɗe joyyi e tati poison ko warta koɓe du litereji ujunaji nayyi min godi miɗen godi guese ɗe remoɓe garta ekkintine capanɗe jeegom e jeɗɗi ko remoɓe ujunere e keme joyo e capanɗe tato min keɓe guure capanɗe nayyi e goho ko awi awre arande nde nder balɗe laso lewru mendu na ko yetti laso lewru juin tomin keɓe guure kame ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi ko awi ndenne département to roodi warde mo abala guure capanɗe jeegom woni awaye ñamdi no tawa nokkuje fuu nder luuɓe ɗe coggu ko yirdama yaade jeddano nimɓe ñamri ɗum walli sanne e heɓande mo sora saɗorma puɗɗunoɗon
d'une manière exagérée.
CDAO fedde leyɗe hirnange Afrique kawtuɗe luumo woto heɓi balla milliardji tati ceede CFA e fedde leydi Suisse gam wallude leyɗe tawaɗe takkol teku dow filla durgol hano no bureau kawjiɗo filla golle fedde de haaliri ɗum keenga balla kadu ni no hani wallirde leyɗe sappo e joyi tawaɗe nder fedde de fuu dow filla deme e durgol hano no ɗerol ngol jungo de ka dow mum ngol haaliri ɗum. diyele to wude sanne balde deya der commune walelewa region mozender gaddani himbe bonondaji sanne hano no maire hubere de haliri dum bonondaji di kewti be bonondaji di kewti fudu keba nama to jodo fadde en waddanede ballagaji nani ko mamma manu maire hubere de halani Moktar Hammadu wakati noddunomo e telephone.
Der geddira de topo nay kan wada tokko dirdi topo goto fu no wada ko watta e torde diyam chapande nay jemma noga e nay lewru jiye topo e terde chapande joy kawalewa hebi der jemma goto on gangara hebana e torde diyam chapande jetati e joy to diyele diddi kan waddi mawo diyam natudo walalewa bangere tawane hadde diyam don kai ko watta bale chapande nay e jenay kanchami e are bonudi de yonki tuway min andini prefe motanut wardi e jama are mum be gadi cewtinaki do fi on don himbe be fi o memi gaddama der kala suji nema gondo no sottire der hoyirna don do meri on walliri himbe be fi o memi
to bo dum der hubere zender hankin wadi bonondaji kewdi sanne himbe hewbe nawnake are mabbe du boni sarusi kawjido labal mo zender he kabbinibe nyifobe hite no he yilade gan hisade bonondaji di nodi gadiri e windude inde be di kewti nani ko mamman shibkaw arono de koto do e mer mo zender halani Ali Keita do bonondaji di.
Nous avons enregistré 96
mm. Mikabana millimètre reji chapande jenay e jegon bonondaji wadi sanne dey maydo waday amma min kebi neddo goto mo koyngal mun heli dum du bolongal lopal sami do makko wakati no o fondi julirde den dum sami do makko dabbaji mbati jondo nangude wendu ganda siling faya tawalawala chudi chami sanne ko warta be dito e chudi chapande jegon chamude din min ko jilabi e hojude be waddabe watta nder lokkoloji burde badidi din kasin ekol sabongari wendu ganda selindu no yidi nyamu dedum min giyay abada iri ndiyam dan nder arrondissement gwabo
o premier arrondissement
didu lewru ut lanaji piroji puddata yarudo hijji jobe leedi meden der siri sigila hijju hikka gu to agent suji leedi meden tawa nani ko Alhaji Mummuni Amadu ardido fedde jome agent suji hijju leedi Niger wi imam gungu mamman dantani
farbangere agent suji sigilaji mabbe non nandi ko timmi jonni der filla kokkol visa himbe tawa Alhaji be arambe benkay visaji mabbe wala fusadar mago agent suji kibube arande den no handi yago woranje e lewru jiye Alhaji e mabbe fu tawe do nyemay agent fu no handi andina himbe mu do nyalane resani far to be wernete kankay kanhe visa jokkodiri gandeni neddo yobay to werneta himbe mum hebata visa delle deni jomun hebi visa to fu werirde Madina e Makka kay funo hakikini ko jol teddirka hano nema mabbe Makka he Madina kankay kamben ko etta teddirka kan dey minaka he Arafa don kay teddirka hano nema mabbe walana der tiede de jobi ko hijjore
incluse dans les tarifs du Hajj.
E hejju fu minister kawjido cellal balli himbe no watta loktoroobe nyanyube do tere hijjotobe leedi meden hikka be beedama be laso e go'o fedde jinganore loktoroobe nyiije e jom en farmasiji nani beldum majjun sanne amma fedde de holli du ko no wodi ko ngakki nani ko docteur Seydou Abdul Baki wi'i Rahilatu Sumana
rawanin loktoroobe sappo e nay jehi de hikka kambe noga e go'o no minan waytoro e koho gan onon andi hitane fu deni himbe no jaha hijjore minister hawjine e cellal bibbe leddi no tilsina dow etol cellal Alhaji bibbe gan fami moy hani hijjo to koho ni hani hoja teddirka deni hebaki delle dun no holla ko cewtinaki dow cellal wadaka gam ba deni etol golno wadi a heban wobbe gon jehobe der guika cellal balli mabbe ewaka e jaha be gadda na loktoroobe satarma mo duniya mo anduda fu han loktoroobe jahobe rowani woytorake e kulle kewdi hano rewbe gadube fergurton don wadi min muyi ceewol cellal Alhaji be wadire no wodiri
ko ho fedde hawjine sigila hijju hikka gudu ni wakati min jamuno dum wi'i kan wawa adi dongal yewtinaki cellal hijjotobe be gan tawraka ceede kejorde
Studio Kalangu
der gallu nyemey
do Radio Alternative
lamba chapande jenai e jenai tobere enai FM
do Radio Amfani
lamba hembere FM
maina sorwa
do Radio Mangari
lamba chapande jenai e joy tobere go FM
Birningaure
do Radio Marhaba
lamba chapande jenai e joy tobere go FM
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Sai
do Voix de la Tapoa
lamba chapande jena e jena FM
Mayai
do Radio Anuri
lamba chapande jena e jena FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jena e jena FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
Yewtere meden pindinol hande haalando sigilaji di haneya fedde leydi mawne singare gan yewtinaade nafakkaji kebetedi e jandi uranium leydi meden Sapo e jegon lewru juillet du dereji chingol company o kadda kokka gomnati leydi Niger hanono Dauda Jibo Takubakoy halirani dum Bandimin Musa Hassan do filla dereji di
un programme électronucléaire
sikina wada kenana wayle jamdi iranium e wadu dedun hite kuran arane ngel hisade kulle ko dun gollirte didat ngel gaddol gineji din e singa tatabe ngel nyibude sudu to waylata jamdi iranium do e wadde dun hite kuran min kebi narude e nyanyube der gollangal be fedde leede duniya hawjinde ittol jamdi iranium e noterade emun warnobe der leedi Niger sappo e jeego yaade nogay e tati lewru avril witindundum kodereji golle komin gadi dum hokka sappo e jeegon lewru juye farfilla hite kuran konange du leedi Niger no tawa der leede limade nonno du far jamdi iranium din leedi Niger wala hano misali kilo iranium goto no wawi hokkude gallure nyame hite ko watta balde de handen nimbe no chonna kilo iranium on budi ujunaji didi denne hakkiloji himbe no hani waylo e golli didde arzuku basete der leydi me himbe no nawtoro e hite kuran burde hundo fu nanen koji farlabe cingol campagne hite kuran woni sembe mudum komin arti min gadi wodana labi sappo e jenai ko nyanyube der gollangal bibbe Niger tantawa hautade e ballaga be fedde leede duniyar hawjinde ittol iranium e nawtorade emun ben min eti min dari ko filla bononda ko dum wawi waddude e labi denagu miden godi kulle jeddi ko min ngodi yamde dow mun e ko min kalanta nimbe seeda arande fu leedi Niger ka woni aranel der leedi Afrika didabel der leedi duniyaru chagga leedi Croatia min golli di tana du e fedde leedi duniyaru hawjinde itol jamdi iranium de do labi din fu mide mila du hantuden nokku to kanko ni jon singete e wadde puddal gollangal december dubu jinaaji didi e nogay golle den fudde dubu jinaaji didi e nogay e gom der dubu jinaaji didi e chapande tati ni ngadan cuudi didi kokoje hite sembe ko eterde ujinere nokku fu chaga leedi Afrika leedi Niger la toyto gwaabo leedi Afrika puddudo no gollira hite kuran ko njamdi iranium
a disposer de centrale nucléaire
bandirabe do wonon yewtere meden hande kokkul tibu habaruji tili seni jettam bandirabe amin wallirbe bin der golle de heko tinde habaruji di he modon balen jetto jam wali
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawedo der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum